I'm Zabina, Mr. Well.
School Saturday, right?
Mbona nilivumilia, mangapilo yafanya kwangu, geusiku kuwachia. Siku zote niliamini weni wangu. Kama kosa langu kukupenda nisame. Mimi na we tena tuwezi jenga nskongope. Iti faina, nimesalenda. Iti faina, nimesalenda. Tawambia nini sasa watu leo? Taweleza nini sasa watu leo? Kozu nilitamba juu yako na nikajigamba. We mwana nimbaya, sikujua unahaya. We mwana nimbaya, sikujua unahaya. Kumbe ni tapeli, ningejua kama unanipoteza ya muda. Siku moja wangu bongo kaja uvuruga. Hata na upendo mi ningepunguza. Ningeacha kila kitu changu ningeenda. I did everything for you, ulikuwa moyoni. Na shida zako sikujali, nikakubeba mgongoni. Tawambia nini sasa watu leo?